Choma, no fake zone, kama pango ujaliona. Tani sina mina go hard, na kuonyesha action we bado unabonga. We waki shua mina sota, we never be the same, kama mjus na kinyonga. Doma nangine wanaroga, na wengine tunaomba. Wengine boda boda, yeah, na wengine moja moja. Na subuhi tunanyoka, jioni kinatoka, yeah. Kutofauti kila kona, hata ndoto tunazota. Never be the same as same as 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 hatuwezi kufanana. Wanangu hatuwezi kona kona, kama weni fake usisogee ukituona. Niko real real kama nangu tona, nige low key kama mdomo nimeshona. Hatuwezi kazi hizi moja mafari, wawili mi wa kwanza nisha goma. We unawaza dembomba, minawaza lini wale tangu itanona. Domano ingine wanaroga, na wengine tunaomba. Wengine boda boda, yeah. Na wengine moja moja. Jana subuhi tunanyoka, jioni kinatoka, yeah. Kutofauti kila kona, hata ndoto tunazota. Never be the same as same as never be the same as same as never be the same as same as never be the same as same as
hatuwezi kufanana.
The mix.